ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele, ngithokoze futhi ngomukele enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Ngakubusa ukukhathazeka ngokuthi ekazi abantu bayaqaphela yini ukuthi uhlukile, mhlawumbe ngobumnene, ubele, intobeko, imfudumalo, inhlakanipho, kumbe abakutholi lokho lutho sanhlobo kuwe. Lokho kuyinselelo kakhulukazi uma uyibiza ngumKristu, ngoba phela egcini kwakho konke umele ukuhluka. Futhi lokho kuhluka kuyayifikela ngisho ungafune kuzwa bekusho, kulethwa kumbe kuza kuwe ngokulalela kwakho. NgokaJohn 14 verse 21 no 23, onemiyalo yamayigcine kuyena ongithandayo, ongithandayo uyakuthandwa ngibaba, nami ngiyakumthanda ngiyibonakalise kuye. UJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, ubaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Mlaleli, ukulalela uJesu ngokwakho akusindisi uma kuyimele nje, kodwa ngokwenziwa kwakho ubufakazi bokholo. Ngamanye amazwi, sikhombisa ukholo lwethu ngokulalela uNkulunkulu. Kodwa njengokuba u-A.W. Tozer wakhomba ukuthi ukuphunyuka ephutheni lokusindiswa ngemsebenzi sesiwele ephutheni lasohlangothini olunye lwensindiso ngaphandle kokulalela. Sicala sibukeke ngokuhlukile, sime ixukuni sicela intokozo, uthando, ibele. Uma senza ngqo lokhu uJesu asitshela ukwenza, kodwa ngeke ufinyelele kulokho ngokwakho lutho nhlobo. Ingakho uma uyihlela ukulalela uJesu, ubukhona bakhe bugcwasa ngenkazimulo yakhe abantu abangeke bangayiboni nangephutha, ngothando lokuthanda bangathandeki, ngobuhle nawe liqobo ongesibono bakho. Onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.